such a remarkable sound. Said I told you that we will stop. Now you send a shot at a killer. Moko moko one talamella. Now feeling a cats can be cojella. Tapping like a moto wagge Sadi Mandela.
Yeah, the high na fire you, baby. Oh, wine up slowly Tony Cario. Oh,
pick it, get down, get down. Pepita, get down, get down. I'm so cheesy, jicho la wizi. Uko na wali mina ndizi, ni mwendo wa mbizi. Naipakia tanga wizi, nipe body dalizi. Tick-tock, twende hivi.
Na yezena shots at a killer. Moko, one talamela. Na vile na cuts kani kwenyela. Tapeleka watu wake Sadi Mandela.
Listen, naza kna shots kambili. Alafu bia baridi, pembe na mtoto mkali. Romodo wake ni gigi. Yeah, it's funny, mevedaga toto flani. Nasty tukwa gachumbani, tukinga kolingo. Nimekasi kuding dong, nani alisema mnyama kamineza kuwa singo. Jina lenye mandingo, nene zaidi ya shingo. Kamuli kadogo ila migugu flani ya King Kong. Demangu wapigi simu mchana, maybe texti. Usiku ndo simu nyingi sana, mida ya sexy. Do what you gotta do mama, you're the bestie. Oops, and you're sexy.
Na yezena shots at a killer. Moko one talamela. Na vile na cats kani kwenyela. Tapeleka moto wake Sadi Mandela.
Yani haina refari yo baby yo oh. Wine up slow to nekali yo oh. Pepita get down. Pekecha get down.
Na yezena shots at a killer. Moko one talamela. Na vile na cats kani kwenyela. Tapeleka moto wake Sadi Mandela. Mandela. Yani haina refari yo baby yo oh. Wine up slowly Tony Cali yo oh.
Pekecha get down. Pepita get down.
Yani haina refari yo baby yo oh. Wine up slow Tony Cali yo oh. Pepita get down. Pekecha get down.